waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa waxoogaa qafiifiyey xanibaadaha hore loogu soo rogay gobolka oo ku saabsanaa arrimaha COVID-19, iyadoo dadka badan 4 million oo qof hadda xanuunku ku saameeyay caalamka oo dhan. Premier Andrews ayaa sheegay in 4 sababood oo guryaha hore looga bixi karay hadda lagu daray mid shanaad. Mr. Andrews ayaa ku dhawaaqay in laga bilaabo habeen barkii taabeenka talaadada in la ogolaanayo in 5 qof ay guryaha booqan karaan, waana inay dadkaasi noqdaan buu yiri qaraabo ama saaxiibo. Go'aankan ayaa imanaya iyadoo gobolka laga helay 7 kays oo cusub, iyadoo mid ka mid a dadkaasi lala xiriirinayo warshad hilibka lagu qalo oo dhowaan shaqaale badan oo ka shaqeeya laga helay xanuunka COVID-19. Go'aamada maanta ayaa macnaheedu yahay in guryaha looga bixi karo oo keliya. Waa tan koowaad ee inaad booqanayso qaraabo ama saaxiibo laakiin dadkaasi aysan ka badan 5 qof, inaad daawo ama arrimo caafimaad u baxayso, inaad jimicsi u baxayso, matalan inaad xoogaa soo lugaynayso, inaad cunto ama waxyaalo kale oo daruuri ah aad soo gadanayso, iyo tan 5aad oo ah inaad shaqo ama waxbarasho u baxayso. Weli waxaa sidoodii u xiran makhaayadaha iyo kafeeyada. Dowladda Victoria ayaa sheegtay inay qorsheynayso in iskuulada ardadu ay dib ugu noqdaan, laakiin weli go'aan buuxa aysan ka gaarin. Waxaa sidoo kale la ogolaanayaa in goobaha cibaadada ay ku kulmi karaan ilaa 10 qof iyo dadka kulan diimeedkaasi hogaaminayo sida imaamka oo kale. Cayaaraha AFL iyo kuwa kale ee xirfadleydu cayaarto sida ragbiga iyo kubadda cagta ayaa tababaradooda dib loo bilaabayaa, taasoo u sii gogol xaaraysa in tartamadu ay dib u bilowdaan. Mr. Andrews ayaa uga digay dadka in shuruucdan la khafiifiyey aan qalad loo turjuman, isagoo sheegay in 5 qof ee loo ogol yahay inay guryaha booqdaan aysan macnaheedu ahayn in habeen walba guryaha lagu casuumo ama lagu qabto xaflado dadku isugu yimaadaan. Waxaa sidoo kale la ogolaaday in ilaa 10 qof ay ka qayb galaan aroosyada, ilaa 20 qof ay ka qayb galaan aasaska haddii meel dhisme gudihiisa lagu qabanayo, haddii meel bannaanka ay tahayna ilaa 30 qof baa la ogol yahay waa aasaske. Premier Andrews ayaa sheegay inuu taxadar muujinayo, laakiin taxadarkaas uu yahay mid loo baahan yahay oo lagama maarmaan ah.
These are small steps, significant steps though. You only get one chance to get this right. The last thing we want to do is follow the example that so many other countries have given us.
Waa talaabo yar laakiin muhiim ah. Hal fursad ayaan haysanaa inaan go'aan sax ku qaadano. Ma doonayna inaan ku dayano tusaalayaasha dalal badan oo intay qafiifiyeen shuruucda haddana ka shalaayay dibna u soo rogay xanibaado kuwii hore ka sii daran. Waxaa dhici karta inaan meeshii hore ku noqono ama tii hore mid ka adag soo rogno. Sida aan xanuunka u xakamaynay, dalal badan ayaa nooga masayrsan oo jeclaan lahaa inay halka aanu joogna joogaan. Marka waxaan u baahanahay inaan guushaan ilaashana, ayuu yiri Premier Andrews. Madaxa caafimaadka gobolka ayaa isaguna uga digaya dadka isbooqanaya inay gacmaha iska salaamaan, hab isa siiyaan ama isdhunkadaan, isagoo sheegay haddana caafimaad ahaan uu dadka kula talinayo in inkastoo ay guri isugu imanayaan haddana inay weli kala dheeraadaan oo aysan isshumin, hag isa siin, gacantana iska salaamin.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.